sagalee Ameerikaarraa hojii aduuraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:40 sadiitti raadiyoodhaaf televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka ooltan qophii jimaataarraa wajjiniin ani Tigist Gammeeti. Harraaf qindeeffanne keessaa dura ta'an adda bilisummaa Oromoo hundeeffama dhaabbatichaa waggaa 50ffaa sababeeffachuudhaan ibsa kennaniiru. Tajaajilli geejibaa godina Wallagga Lixaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee hedduutti addaan citee ture deebi'uun himameera. Kana lamaan irrattuu gara boodaa gabaasa qabna. Torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyeessinu qophiin labataas dabareessaa eeggateetti dhihaataan wajjin tura. Dura oduu tasa'an.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fiqaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gondar Lixaatti qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo humnoota hidhataniin ukkaanfamu jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa himaniiru. Ajjecha raawwatame kanaaf jiraattonni hidhattoota qimaantii fi koree eenyummaa qimaantii komatu. Miseensa koree eenyummaa qimaantii kan ta'an Andargaachoo Mollaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti himannaan isaan irratti dhiyaate soba ta'uu himani rakkoo nageenya naannoo sanatti uumameef hidhattoota Amaaraatu itti gaafatamaa jedhan. Naannichatti miseensonni hawaasaa qimaanti 4 ukkaanfamuu isaaniis eeraniiru. Bulchaan godina Gondar Lixaa Biikes Warqee sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjechaan raawwatame dhugaa ta'uu himani warri akka kana raawwatan uummata Amaaraas ta'e kan qimaanti bakka hin bu'an jedhanii humnoota nageenyaas gara sanatti bobbaasuu eeraniiru.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa deebisu mallattoo namootaa walitti qabee mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti galchuu beeksise. Koreen kun uummanni raayyaa kanaan dura fedhiisaa malee bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture jechuudhaan komata. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay immoo ammas humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee raayyaa humnaan qabatanii akka jiran himata. Dabalata qabna.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa naannoo Amaaraatti deebisuu mallattoo walitti qabuun mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf galchuu hoogganaan koricha mangistuu Haayiluu Sagalee Ameerikaatti himan. Koreen kun mallattoo namoota 11,145 walitti qabuun mana marichaaf galchuus ibseera. Hoogganaan koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Radaayi Halafoom jimaata darbee Sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhimma raayyaa ilaalchisee gaaffii mana maree Federeeshiniif dhiyaate bu'uura heeraa hin qabu jedhanii allaamaxaa fi raayyaan gartokkeen ammayyuu humnoota naannoo Amaaraan humnaan qabamanii jirus jalan akka ibsa isaanitti waliigaltee Piriitooriyaatti taasifameen alatti ammayyuu gara lixa Tigraayiin walqaayitii fi gama kibba Tigraayiin godinni raayyaa seeraan ala humnoota Amaaraan qabamee jira jedhaniiru.
Somaaliyaadhaaf bakka buutuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii gola nagaa eegumsaa an ta'an Somaaliyaa keessatti dhimmoota ijoo ta'an irratti fooyya'insi gaariin argameera jedhanii oopereeshiniin garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jirus namoota qarqaarsa namuma barbaadaniif karaan akka saaqamu gochaa jira jechuudhaan dubbatan. Dabalata qabna.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun addaa dhimma Somaaliyaa fi hooggantuun gargaartuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Somaaliyaa Kaatiriyoonaa Laayin yaa'ii gola nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niyuyoorkitti kibxata kaleessaa taa'ame irratti dubbii dubbataniin uummanni Somaaliyaa jaalala biyyaalessaaf qabu guddisuu irratti jijjiiramni guddaan jiraachuu himani. Kunis tokkoffaa heerri biyyaalessaa irra deebiin akka ilaalamuu fi kanaafis koomishiniin dhaabbachuu qaamoleen seera tuman 11 heera kana keessa jiraachuu fi kanneen 6 ta'an mallatteeffamu akkasumas filannoon Puntland dabalatee adeemsifamuu isaa fi oopereeshiniin si'ana Al-Shabaab irratti taasifame namoota gargaarsa namoomaa barbaadaniif karaa saaquun agarsiiftuuwwan jechuun ibsan. Akka gabaasa Kaatiriyoonaatti Somaaliyaa keessaa ji'a Amajjii hanga bitootessaa qofatti namoonni 4,300 ta'an sababa walwaraansaa fi jeequmsaan qe'ee isaaniirraa buqaaniiru. Kanneen keessaa daa'immanii fi dubartoonni baay'atus jalan. Kanneen 5,580 ta'an immoo bakkoota humnoota waraanaan to'ataman keessaa bakkoota bulchiinsi mootummaa hin jirre keessa jiraatus jalan dubartoonni Soomaaliyaa keessatti mirga isaaniif akka falmatan barsiisuun ammayyuu hojii barbaada jedhanii kanaan dura gama mootummaa federaalaan hirmaannaan dubartoota aangoo federaalaa qooddachuun harka 30 irraan ga'uuf waadaan galame ture ammayyuu hojiitti ni kamne jalaniiru. Heera biyyattii irra deebiin ilaalamuuf jiru keessattis dubartoota baay'ee hirmaachisu jedheen abdadhas jalan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheik Muhammad yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii kanarratti dubbii dubbataniin tarkaanfii leenca gurraachaa jedhuun humna Al-Shabaab irratti fudhachaa jirruun biyyattii keessatti bakkoota Al-Shabaabiin qabamanii jiran hunda bilisa baasuuf hojjetamaa jira jalan. Kunis biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutii waliin taane galma nigeenyas jalan. Uummaticha hiyyummaa keessaa baasuuf barnoonni barbaachisaa ta'uu amanne qulqullina barnootaa guddisuu irratti xiyyeeffanneerras jalan.
Seraaliyoon keessatti gaazexeessitoonni duula filannoo gabaasa turan gidirfamuun fi gabaastonni dubartootaa tokko tokko sirnoota gaggeeffamaa jiran akka hin gabaasne dhowwamuun booda waldaan miidiyaa gaazexeessitootaaf deeggartoonni akkasumas eegumsi fooyya'aan akka godhamu gaafachaati jiran. Waxabajjii 14 darbee deeggartoonni dhaabbata siyaasaa tokko gaazexeessaa Umruu Fofoonaa jedhamu BBC fi Reutersiif hojjetu oggaa inni ibsa gaazexeessitootaaf kennamaa ture hordofaa turetti haleerraa irraan gahaniin namoonni achi turan dhaqqabuufidhaan miidhaa hamaa jalaa bahus haalli jiru garuu anfurmaata barbaadu ta'utu ibsame. Mootummaan Seraaliyoon karaa isaatiin sirni paartileen kun ittiin gaafataman diriirfameera jechuudhaan dubbate. Odoo biraatiin yaa'in hooggantoota biyyoota adda addaa dhimma faayinaansii irratti xiyyeeffate paaris faransaay keessatti taa'amaatii ture irratti walgahichi walhubannoodhaan xumurameera jedhan chaansilariin jarman Olaaf Shoolz. Sababa himaaleedhaaf ibsa godhaniin mitikuun dabalata qaba.
Yaa'ii hooggantoonni biyyoota garaagaraa paarisitti dhimmoota faayinaansii irratti hirmaachaa turan wal hubannaan xumuramuu isaa chaansilarii jarman Olaaf Shoolz sabaa himaaleef ibsan. Hiyyummaa hir'isu beelaa fi jijjiirama qilleensaa namtolchee ta'e dubbii ijoo yaa'ii kanaa akka tures himaniiru Olaaf Shoolz. Itti dabaluunis jarman dabalatee biyyoonni baay'een waadaa uummata fuulduratti dubbataa turan hojiitti hiikuu qabu jalan. Jarman bara 2045 jijjiiramni qilleensaa akka sirratu karoora qabaachuu ishees himaniiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota garaagaraa kan paaris alana baankii misooma addunyaa dabalatee kaapitaala dabalataa kuusuu kan jedhu irratti waliigaluus himameera.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummee ministeeraa Indiyaa as Yuunaayitid Isteetsi daawwachaa jiraniif affeerraa irbaataa godhaniiru. Affeerraa kanarrattis namoota siyaasatii fi diippiloomaatota malees namoonni 400 argamutu himame dabalata qabna.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden masaraa isaanii Waayit Haawusitti muummee ministeeraa Indiyaa Naareendiraa Moodiif affeerraa irbaataa taasisan irratti walitti dhufeenyaa fi michooma biyyoota lamaan gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf kan kaayyeffatee jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Indiyaa Moodiin gama isaaniin biyyoonni lamaan duudhaa dimokiraasii fi sabdaneessa qaban walitti fiduun qabeenya guddaadha jedhanii affeerra taasifameefis pirezidaanti Joo Baayidaniin galateeffataniiru. Affeerraa irbaataa kanarratti namoota siyaasaa fi dippiloomaatotaan alattis keessummoonni 400 ta'an hirmaataniiru.
Dhalataan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa hundeeffamaa oggaa 50ffaa abaaboo sababeeffachuudhaan har'a Finfinneetti ibsa miidiyaadhaaf kennaniin sababni nagaa dhabuu biyyattii siyaasa ta'uu fi furmaan isaas marii siyaasatii jechuudhaan ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo ibsa kenname hordofteetti.
Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa har'a ibsa kennaniin rakkoon nagaa biyyattii waggoottaniif deemaa jiru rakkoo siyaasaa waan ta'eef waliin dubbii siyaasaan furuun barbaachisaadha jedhan.
Gaaffiin siyaasaa sirna poolitikaadhaan akka furamu qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffiin furamuu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana Adda Bilisummaa Oromoo, deemsa Adda Bilisummaa Oromoo, deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo, deemsa lola kana gara gara furmata siyasa fi furmata wara fidurratti dhiiburratti dhaabeen beeku kanaaf gaaffii kana asirratti mootummaa Itoophiyaa harkaa qabna ka jedhan lola kana ka waggaa 50 ol gaggeessaa bahan ka harkaa qaban nagaadhaan furuu qofaa irratti akka fuulleffatan dhaamsa keenya gadi jabeessanii dhaabanna. Karaa keenya akka dabsummaa Oromootti yeroo adda addaatti akka labsine qooda keenya kennu keessatti gahee keenya bahachuuf qophiidha.
Hayyuu dureen kunitti dabaluudhaan sababni wal-dhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen Eertiraa Asmaraatti godhamee ture haala muusaatiini jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu August yookaan hagayya 7/2018 gidduutti walta'insa goone jira. Walta'insa kanarratti lolli dhaabbatee adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan gaaffiisaa biyya keessatti gaggeeffatuudhaa fi uummata Oromoo keessatti gaaffiisaa qabatee qabsaa'uudhaaf mirga guutuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa immoo adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane kan paartiilee siyaasaa hundaatiif nagaadhaan socho'uu fi gaaffii isaanii gaggeeffatuu akka gaafatamu ofitti fudhate. Ijoon isaa kanadha walta'insi inni kaan kana walitti hidhatee kan jiru. Gaaffii nagaa nageenyaa waraanaa nageenyaa ka humnoota waraanaa fi humnoota nageenyaa kana fakkaatan isaan kanatti sirna gochuu kan jedhudha. Kanas walta'insa keenya keessatti gaafas walta'aniirra. Kuni haalamuu fi kuni ganamuutti lola waggaa 5 darban kana keessaa lola Oromiyaa keessaa hanga ammaatti kan hin dhaabbatiin hundeen rakkinichaa isa kanadha. Kanaaf abbaan dhimmaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan kun rakkina kana nagaadhaan taa'ee furachuun hundaaf nagaan akka bu'u gochuu kana keessatti dirqama qaba jennee amannaa.
Obbo Daawud akka jedhanitti adda bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessattis ta'e biyyatti keessatti akka mirkanaa'uuf ni hojjetaa jechuun ibsaniiru. Mariin nagaa eegalames cimee itti fufuu qaba jechuun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame haammataa ta'uu qaba jechuudhaan ibsaniiru. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti miseensonnii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaa garaa keessatti argamu jechuudhaan ibsan akka hiikaman. Akkasumas waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti argamuu fi waajjiraaleen sadarkaa godinaa aanaaf magaalaatti cufamanii jiran jechuun ibsan akka banaman gaafataniiru. ABO'n hundeeffama waggaa 50ffaa isaa biyya keessaa fi biyya alaatti kabajuuf qophii xumuruu ibsuudhaan waggoottan hedduudhaaf imala qabsoo keessatti bu'aa bayii hedduu keessa darbuun qabsoon dhaabichaa ija godhateeraa kan jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo fuuldurattis qabsoo karaa nagaan gaaffii uummata Oromoo qabatee qabsoo itti fufaa jechuun ibsaniiru. Dhimmoota hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti kaasan ilaalchuudhaan gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofne. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waggoota muraasaaf miidiyaalee irraa fagaatanii erga turanii booda har'a hundeeffama dhaabichaa waggaa 50ffaa ilaalchuudhaan ibsa mana jireenyaa isaaniitti kennanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa tajaajilli geejibaa godina Wallagga Lixaatii fi godina Kamaashee hedduutti ji'oottan 4 darbeef addaan citee ture. Deebi'ee jalqabuusaa koominikeeshiniin godinichaatii fi jiraattota keessaa ammi tokko ibsaniiru. Jiraattota keessaa meeshaaleen bu'uuraa seenaa jiru garuu hanqinni jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Waajjirri koominikeeshinii godina Kamaashee tajaajilli geejibaa addaan citee ture. Jalqabamus ammallee wantoonni hafan akka jiran ibsee Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee jidduutti tajaajilli geejibaa baatiiwwan hedduudhaaf addaan citee ture eegalamuu isaa jiraattota keessaa hagi tokko bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Girmaa Jarmuusaa jiraataa magaalaa Kamaashii ta'uu dubbachuun tajaajilli geejjibaa 7 darbee jalqabamee meeshaawwan bu'uuraa magaalaa isaanii seenuu jalqabuu isaa akkasitti ibsu. Shaqaxni hunduu seeneera. Saamunaa fi daakuunfaa seeneera. Meeshaaleen bu'uuraa hundumtuu seenaniiru jechuun ni danda'ama. Rakkoo ture hamma ta'e furee jira. Rakkoon jiru gatiin shunkurtii baay'ee dabaleera. 7 kana keessallee meeshaaleen bu'uuraanii seenuu jedhu qabna. Eegumsa humnoota mootummaatiin osoo dhiheessiin bu'uuraalee kun seenee jenna jechuun dubbatan ሳባነ ገኘ ኢሳኒ ፈከያ ዶቀበን ኢብሱን መቃኒ ኢሳኒ ያከን ጨቀሰም ንጅራቱን ጋፈተን ብሮኒሞ ሜሻሊን ቡራ ሰይኑ ሃይገለም መሌ ሃንቅ ንጅራ ጀዱ
ባለፈው በጀባ የመጡ ትንሽ ግባቶች ነበሩ
የሮደር በገልቴዋን ኤጉም ስታይስ ፈሚድ ፈሙራስ ንትረኒሩ ዲኤስቲ ወን ቡራ ጅቹኮቲ ጉያዱ መተኮ ኤጉም ሳንኑፊ ገሩፌድ ይውመታዋን ግዱ ገለሰ ጎረቴምቲ erga guyya sana amma waan dhufe iyyuu hin jiru xaafi muraasni seeneera kiiloogiraamni tokko birrii 100 dha shunkurtiin ammoo kiiloogiraamni tokko birrii 130 dha
isaaniin dabalatee namootni biroollee waqtiin itti aanu ganna ta'uu wal qabatee dhibee busaaf saaxilamaa jiraachuu himan
በተጨማሪ መድኃኒት አብሮ መምጣት ነበረበት
ደበለታን ቆርችልሌ ፋና ድፉ ቀበቱሪ አንሊያ መርሳፍ ረፋኮት ኤርገን ቡሳዳን ቀዋሜ ድኩብሰቹ ይገሊ አሶሳት ቆርችኒ ድፈጀረ መሰደርካ ኦዱት ገሩአ መልዋን ፈንጅሩ
በከዋን ትጋፍተማ ወጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎድነ ካማሽው ቦጀረሞሳ ተገኝ ኤርገቶር በንደር በወጠበጂ ሰገል በረኩመ ለማፍኩደሽኒ ጀልቀበ ሜሻሌም ቡራ ኤጉምሰ ሁምኖ ተሞቱማ ቲንገረ ካማሺ ሴናጅሩ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ተጃጅሊኩ ነገሉን ሐዋሳ ፍርማተ ሄሮ የሙተው ሐማሊ ነገኛ ፎዮት ተጃጅለ ጌጅባ ኤጉምሱ ሁምኖ ተሞቱማ ነከከነው ኢብሰኒር
ጥር ወር አካባቢ ነው ተሽከርካሪ መቆራረጥ የተጀመረ የካማሺ ዞንና ሚራቦ አላጋ መካከል
ባቲያምጂ ኬስ ወለገሊ ጣፍካማሽ ጅዱት ተያጅል ጌጅባ ከንጅጅቱ ይገሊ ባቲብቱ ተይሳኬ ሳሙ ጉቱማት አበቲ ኤርገው ተበጂ ሰገሊ ይገሊ ጉምሰው ኖ ተሞቱማን እስተው ሜሻሌም ቡራ ጊታን አካቱ መፈድ ይደልልቱታን ሞቱማት ኒ ጉምሲ ታስፈሚፊ ገረካማሽት ሴኑ ጀልቀበኒሩ ጅቹን ዱበተን ኦቡጀር ሙሳን ኮሜ ጅራቶተ ራካኒፍ ዴቢክነኒሩ
ማብረሰቡ የዋጋ ንረት ለማስተካከል የሚሎ
ደበሊገት ያዋሳፍ ስሬሱፍ ከንጀደሙ ፊ ተጃጅሊ ወጠበጂ ሰገሊራ ጅልቀቤት ከነገሊ ኩንሞ የሮ ገባባ ትረኮ ሰነፍሩ ባቱስ ሐመቴ ኒፎ የሳጀን ያመና ዮ ሸቀተረቲ ገቲ ስሬሱፍ ወጀተሚ ረክኒቻሜ ሱደንዳ ሐዋስኒ አመገልቴ ጋሪ አርገታጅራ ያደጀዱ ቀምና ጀቹን ዱበተን ኬሱማ ዲቤቡ ሳይት ሶጁ ወልቀበቴ ቃምወሌ ኢሚላል ሁንዱ አከቱምሰን ኦቦጀርሞሳ ዋምጨዴ ሰኒሩ
በዞኑ በሁለት አመት ማካከል በጻጤታ ችግር ምክንያት
ጉድንቸት ወጎተ ለመጅዱት አፕሌን ፈያ ሰበበ ነገኝ ደበሜፍ ዋምንጫኒ ቱረኒፍ አንቂኒ ተያጅለ ፈያ ቲንኪን ለዋንጅሩፍ ኤጉም ሲምኖተ ሞቱማ ቲንታስበሜ ቃምወሌ ሚቲሞቱማስታን ሞቱማን ቆርቻ ከገልቸኒፍ ዋምጨዴ ስና ጀቹን ዱበተን ተያጅልጌ ጅባ ሰባባን ቲናዳን ጨቴቱሬፍ ሳሚቻፊ ሶዳቺ ሰወራን ቢሊሱማ ወሮሞቲን ጀቹዳን ጅራቶርኒ ቶኮቶኮ ሂመተኒስ ዱቢማን ኢድላ ዱኛ ጉርሙ ሪፕቴሎልቶ ተከነኒ ኦዳተርቢ ዳንዲን ሂደቶት ኒሳኒ ጩፈኒ ቱራና ከንጅሬፊ ሳሚቸሌ ሂራወተን ጀቹዳን ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያራ ከናንድሮ ዴቪኬነኒን ሃሉን ኒሳኒን ያደተማ ከናንድሮ ቡልቻንጎድነ ወለገሊጣው ቦ ሰለሞን ታምሩ ገመይሳኒን ሁምኖን ኒሞቱማ ናንቸተ ከቡባኒፍ ተያጅልሊ ጌጅባ ከኤገለም ኢብሰኒ ቱረን ተጃጅላ አመ ኤገለሜ ጀደሜ ረቲ ሃንጎተ ጎድኒቻራ ኢብሰ ደበለታ አርገቹዳፍ ያሊንታ ሲፍን ሚልኮፍኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ያደቺሱ ዳ ቆፒን ኬኛ ራዲዮ ኒ ዳፍ ቴሌቪዥን ማለስ ከራ ሚዲያ ለ ሀዋሱማ ፌስቡክ ዳፍ ዩቲዩብ ረ ተከስመስ ከራ መርሰሪ ቲቪ ያፋኖ ሮሞ ከለቲ ደንደርባ ጅራ ትዲሃዳ ያደኪ ሰኒስ ንብራንጋው ትፋጀን አማደበሬናን ቆፒ ቶርበኒት ቆፒ ለበታ ኬሰቲ የሮባዬ ቢፍቲ ስፖርት ራግቢ ጀደሙ መጋሎተ ጉዶ ኬሰቲ ጆሌ ድረይቲን ቆፋ ተበታም አመገሩ ተብኒ ኩን ገንዶ ተባዲያ በካ እቲ ዩማን ባየቱ ሄሩም የሮማሌቲፊ ሆጂ አብዱማን እቲ ባየቱ ኬሰቲ በረማ ፌር ጋሬን ዝምብሩ ጀደሙ ሸመራን ሀርከቀለይን ስፖርት ከነረቲ አከርማተኒፊ ካራቲ በሁራ አካ ኤገመን ጎቻቲጅር ጀደ ገባስኒ ሮይተርስ ራርገን ብሪጅት መጋዙ በከመጋለ ጉድቲ ዚምባብዌ ሐራሪራ ገረካበት ኪሎ ሜትር አፍርታ መፈጋቴ አርገሙ ናኖ ባዲያ የሳ ድምቦሻ ጀደም ከሰቲ ሻከሊ ራግብረትርማቹፍ ደፍቴ ደምት ሸመረን ኡምሪኖ ጋዲግ ደማቱን የሮድራቲፍ ሻከለ ከነረትርማቹፊ ኩባ ራግቢ አርከት ቀበቴ ሚሴንሶ ተገሪ ራግቢ ድበርቶታ ዚምብሩ ጀደም ካን ኦፕሳን ኤግዲ ኦጋሽን አካታ እቲ ኩባ ወልቲ ደበርሰን ሻከሉ ደፍ ተበቶታ ካን እቲ ደበርሲቱ ሌንጂ ሳንገሬሺ ብሪጀት ኦጋ
ብሪጅት ወልቲማቲ ደጀዳን ዚምባብዌ ከሰቲ የሮባዬ ቢፍቲ ስፖርት ኩን ማጋለተ ጉዱ ከሰቲ ጆሌ ድሬጂቲን ቆፈተበተም አመገሩ ራግቢን ገንዶ ተባዲያ በከቲ ይማናማቱ ሄሩምኒ የሮማሌትፊ ሆጂደውማን ትባየቱ ከሰቲ በረማ ፈር
ራግቢ ቢቺንጃ ለፊያም ሶፋን ድብቶስ
የሮኪያ ሀርከ ጫላ ድሬ ተባቲ ዋናን ደበርሱ ፍራግቢን ጅሬኛክ የጅጅሬር ኩኒስ ሐመኛ ዋስማ አነካ ቆርጨ ሰሙነ ማዶቹ ፈየደሙራ ነኤጋ አንጀቱ ተበቶ ተከሳ ተካንታቴ ብሪጅት መጋዙ በኪ ሸመረንቱኒ ጅራትኩን እዱገላ ጌጂባ ኦሚሸቆና ዋንታኤፍ ከነኑ ጂሳል ቁንምቲቲን ጅራተን በከቲ ባየተን ተአዱፈር ተበታ ራግቢ ክለብቻ አንድራኒ ቲቪ አማ እንሸመሮ ተከናለ እንጂ ሳትጅሩ ግራዚን ካዮ ገሬዱ በርቶ ተከና ኦጋ ኢፕሱ
I started off as a Tag rugby club then later developed into contact the reason being
ክለቢ ራግቢ ቢፋ ታግ ጀደሙቲናን ጀልቀበ ካዮንኪያ ዱበርቶኒ ዳንዲ ተካ ሂምባኔ ጎቹለ ናኖኑ ይጅሩ ከና ዮላልተ በከከነን ሆጂ ሳልቁንምቲን ጅራተን እትባየተን ከናፉ አመደንዳ አመቲ ሸመረን ከና ገረስ አካ ሂንጎረ ዋንደንደኙ ጎነ
ወሉ ማገላ ዲነግዴን ዚምባብዌ ላፌራ ገቲን ማለቀብየቲ ገዲኩፌር ዶላርን ዚምባብዌ ኢብቶኮ ኡጳታከቲን ቢቱ ሆጂን እንጅሩ ኩኒሞ ሸመረን ኡምሪ ኩርነኒ ከሰጅረን ገራ ሆጂ ሳልቁንምቲ ጥይብ የሮቶኮቶኮ ማለቀጥኖ አመ ዶላር አሜሪካ ለማቲፋ ክለቢ ራግቢ ሴኑን ረኮጆልንኩን ገመዲ ነግዴቲን ቀበኒፍ ፎርማታ ታጀቹሚቲ ሃታው መልክ እንደስቶን ያከጀደንቲ ሆጥቃቴ ታኦሉ ንፉፊ ገራ ከራቲ በው ከስመስ ዋን በዳበሩራ ኢሳኔግ ሁገንቱን ገሬ ከና ካሮላይን መካሪ ከና የሮ ኢፕሰን
the mantra in the country these days is fighting drug abuse and substance abuse amongst the youths
yero amma kanat falasamni biyetti dergagot hawasa kenye kesejran bret oriche sammuna ma adoj fayedemun akka abatu hujjechu wantaef akka zimbru rugby news ijollen kun yada sani garana akka debisan gaye kenye tabacha akka jirunut dagama torbanke sat guya afur lenje ajran sambata tabayo kan durgummi qaban kana qabaachun wan brayado fero san owota
it gives them very little time to think about anything else
ogota murasa dura shamarantun kubba ragbi harkan tuqanitun bekan barakumala mafi kudaja erga garen zimbru hunde fami asgaru ligi gare kudashan qabu kesatti hirmachati jiran tapattoni afur gare biyole sadu bartota zimbabwe anurino gadik dama gadi senu dandaniru ijoleni yessa tabakanan sadarka guddagahun kunan yero durati magasun matinishi tabarag biratir machu shido wuyalani akaturan garu diddet fufu kayonishis gafto ko gare biyole satif tabachu dafi biyeshi bakabu akatae ipsiti tabni ragbi bifa sporti baye asifachkachu kubba darbachu akasmas sosso u baye gafatu ijollentun shankora mittitati humna ofi defacha bajeta murasa qabanin tattafacha tijran kopilla
as united states kuta colorado ke satti anargamu godan ban denver dehenya kana kusa agarsisa arti amaya yerobanetti hojiwan arti qalbi da watto ta watan ke satokko an tight rope jedame hoji artisti lam ethiopia elias simetin hojetame ture meshale technology yero hoji sani fitatan walitti qabudan kan hojetaman boalen kalaqa elias techuma lafafakatan elias hojinisa hidata seena qabeessa teknolojiin dala namaa waliin qabu calaqqisiisuu jedha jaalanneen gabaasa guutuu harkaa qabdi
hojii aartii ammayyaa qabatee galma tokko keessatti agarsiisa adda addaa daawwattootaaf dhiyeesseera galma kana edada gam tokko walakkaasaarra hojii aartii eliyaas simeetiin qophaa'e qalbii namaa hawata waan kompiitararra jiran kanneen kiiboordii yookiin kanneen ittiin fayyadamnee barreessinuu fi shiboo elektiriikaa bifa adda addaa qaban waan fakkaatan kanneen yeroo tajaajila isaanii fixan meeshaalee teknoolojii oguma wayyaa dha'uu aadaa Itoophiyaa waliin wal simsiisuun shiboo jiran wal keessa fuudhuudhaan hojii oguma gadi fagoon gaggeeffame kun teessuma yookaan kaartaa magaalaa tokkoo fakkaata. Yeroo itti qanni ilaalan immoo shiboo elektiriikaa halluu adda addaa qaban wal keessa fuudhaman kun immoo dhalli namaa guyyaa guyyaatti waan teknoolojii irraa argameen itti fayyadamuu fi dhiibbaa jireenya namaa irratti qaban agarsiisu. Eliyaas Taayit Roob yookaan funyoo dhifame moggaafama jedhu kennee kan inni hojjetu kun gosa isaaniin adda muuziyeemii Yuunaayitid Isteetsiif Awurooppaa akkasumas addunyaa bakka adda addaa keessatti kan argamu yoo ta'u gatiin isaanii hanga doolaara 100,190 ni baasa. Muuziyeemii Danvar keessatti ogeessa aartii ammayyaa fi kan haaraa ba'anii kata'an Roy Patkin hojiin Eliyaas oguma aartii bira darbee dizaayinii ijaarsa gamoo waan fakkaatu of keessaa qabaa jedhan.
Involves or comprises e-waste, all of the kind of meat.
Hojiin Eliyaas waan teknoolojii irraa argaman hunda kanneen biyyoota gama dhihaa irraa gara Afrikaatti gataman mara of keessaa qaba. Eliyaas ifa gabaa adda addaa deemuun meeshaalee kana hundumaa walitti qabee bifaa fi gosaan akkasumas waan biraan adda baasee hojii aartii hubannoo gadi fagoo ta'e qabu hojjeta. Hojii isaa keessaa baay'een jireenya magaala keessaa kan mul'isan yoo ta'u yaadi isaa teessuma lafaa waliin wal fakkaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo ilaalu kaartaa yookaan teessuma lafaa itti fakkaachuu danda'a.
Eliyaas meeshaalee teknoolojii irraa argaman kan irra hedduu isaanii kan argatu Finfinnee keessa bakka Minyaalesh Taraa jedhamee naannoo waamamurraati. Meeshaalee kana kan fayyadamu guddinni teknoolojii dhala namaa fi naannoo irratti dhiibbaa inni qabu ifatti agarsiisuu fi akkaataa itti teknoolojiin fayyadamnu of eeggannoon ta'uu baannaan funyoo dhifameerra akka adeemuuti jechuudhaan balaan inni qabu agarsiisa Eliyaas.
Har'a yeroo ani sin jaalladha jettu morma keen gadi jetteetu. Kallattiin ija keessa yoo wal ilaalle garuu maal akka yaaddu nan beeka. Keessi kee maal akka dubbatu nan beeka. Sababiin isaas jaallachuu gadduu fi kan biraas hunda natti hima. Isa kana har'a argachuu hin danda'u. Sababiin isaas atis anis hojiin mudannoodha. Isheenis yeroo hin qabdu. Ani teknoolojii yoon Taayit Roob kan hin ibsu karaa akkasiinidha. Gaaffin qabu tokko teknoolojiin waan barbaachisaa ta'us boqonnaa hanga tokko gidduu gidduutti qabaachuu kan jedhudha.
Eliyaas meeshaalee teknoolojii itti fayyadamu hamma argatutti waggoota dheeraa isa gaafachuu mala. Meeshaalee gataman ta'anii akka mul'atanis hin fedhu. Fedhiinsaa inumaayyuu barri lakkaa'amaa yeroo deemutti seenaa isaanii fi bu'aa isaanii caalaatti akka mul'atu gochuudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaatviwnews.com hoo jettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/viwafaanoromoo, tiwitariidhaaf inistagiraamii irratti @viwafaanoromoo jedhaanu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophiin harraa kanumaa sanbattan gaarii wiixata qophii idileetiin walitti deebina.